wena Jehova ngumbelisi wami. Cela ungele usungivikele njalo. Cela ungivikele nanomntwana wami. Cela ubavikele nasethemba zami. Cela ubavikele noma ngiyophana. Cela ubavikele noma ngiyesibani. Bahlale bazi ukuthi ngifuna impilo e-right. Cela nami uyezwa yami ngithandaze. Cela nami uyezwa yami ngithandaze. Bahlale bazi ukuthi ngifuna impilo e-right. Cela ubavikele noma ngiyesibani. Cela ubavikele noma ngiyophana.